Mapenzi yangekuwa kitabu, kama yangekuwa kitabu ningekita jina lako, tena ningeka dhahabu kava, ningeka dhahabu kwa upendo wako.
Mwenye kurasa ya kwanza ningeandika, how beautiful you are. Na kwenye kurasa ya mwisho ningeleza, how I'm grateful for you. For you. So
beautiful.
The way you're walking,
beautiful.
The way you're talking,
beautiful.
The way you're looking, baby, baby.
Wange, niambie nichague, nikwache waniue. Ningechagua kufa, mana maisha bila wewe yana maana gani? Bora tukuyatupa.
Umeyapa thamani maisha yangu,